studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kabaruji amen fulfulde albino won nyaloma hande yo alkamisar chapantati e go lewru octobre jena yamde sokido studio tamani miden tawale maison de la presse do bomo ko do jettuno no do kabaruji di yumo way kalo kanko no dirte do mo do watra wonto o gijande to gramo kulpiti tewi defa hande ko soudu ministre humnido kabaru seriaji leedi men indi be gonde yaltidi datti goddi kasse hono kabaru datimo e gordi leedi men indi wattu joni yogo e darboto e ka kuliti do la fu ko pamina do hen tangal ko nudo soudu kaso heru wonde mahed nokku no dirte kini yoroba idum leela mo kuli koro wattu jono gardotobe kasuji gobe leedi men indi ka kuliti seriaji di fu de waka la mo kuliti de kala dabereji di fu daddama yaati dewle teme der kani en kabbali suudu mairie nokku no dirte do garanti bugo holli tan wedde do dewle ko ni faana mudu fa joto yal hono be kaade ko yitede almo sadda jo ngaram fam kaade do e journal gal di wono do sembe kabaruji de mi jogi do do be taade ni bismillah modon e helaade fa hande ko suudu ministre humnino kabar seriaji leedi meden di holli tiwid le ko warta ko dati mo di kala ngaddo ko yeddata seriya fu jukete dum ka do hala wadi le cekiti yonternde do bomo ko do fa pammina jamaare de fu dum e tawede fu dum kambe darboto mobilaji wombe leedi meden di be kollitiide be pamminaaka de dati di njaltinte de du wala fu ko be landa do hen hodo woni hakkilaji mabbe fa kebe famtade wattu joro kedden Ousmane Diko
Ewi sondika donno mobilaji le mari do non tongande fay watre be neldaka fanda de do dabere Moussa Keita secrétaire administratif Union nationale des chauffeurs et transporteurs du Mali wonko sefi kedo demmo
mais notre secteur andon gudir amende yo gudirande kabar do reji fuf wala e mudu denno min jeli mi ngatene hakkilo bangal o do golle o yalla yimbe le fedde amembe na matne kumpa fadde hun tangul hore ido seraji kabar circulation min dintaka e gulleji di fadde yaltingul serewul ngul wono ko non dudno mi dentitaka golleji di fay ko dum fudda gollede ko
hedi ministere sare leedi meden en bi be pamani o do golle bangal hay fore mudum e wi mabbe yonde ne wana hedi mabbe to wodi e minse mabbe non yoko gollede daranide kabaru ya warande pamali dabareji mudum fa famina kala daranibe bangal golle mobilaji mohammed mawlud najim daranibe bangal seria hedi be non wonko sefi kedo demmo
mais en ce qui concerne
anda wi de ko syndicat comme transporteur en ben dintnaka e gulleji di yottan batte fa do gonne do yo batuji hakunde technicien en denna so ndi wonti yi hawrude batuji di yo batte gullir amande noddam sona dum kala pelle jinganobe ko hemun en dintnaka e gulleji di
imadara bangal joda dokondiral hala wombe alam ben nan imade mudun yo mobude kala daranibe ya wara do lawi di be yurku yurku heraki e wi audace libre afrique mali non ko be imani ko ka hebama haladu faabi ko don faminde ko heewi e wi hodu sanawgo directeur executif alam
min betti masane e gal do kawrutal sabbi ko o ala heewi on jama sibi en heewbe ngari hawrude hen tutungal hakla dum tana ma hore no feewiri dum lati ko jati golle dunke en
fa kebon kabaruji ko leledi mali fuddo hejo sijo tamani ngabbe do whatsapp binde sijo tamani fewde o do numero chapande jeede jeegom chapande jeegom e didi chapande jitte jitte chapande joy e go o non noddimi do numero amen via mo o mere mere dum won 37321
sijo tamani
fande fuddirgul an wonde wadde hakkunde laamo kanya gartobe kasoji wombe leledi meden di caggal ko odo kaso darna nokko no dirte kin yoroba idum le region kuli koro o wattu jono kambe gartobe dido kasoji be kuli tiwir sa jeewi odo nokko dum mahiraka do seriyaji di fuddu sa jeewi ko ton ko dubbe kuli tiide farati anado hen wattu jono laamo kay holli tiwi dati di fuddu dadda ma do hen fa kebe famtade fande kedden Ousmane Diko
suru kaso bamako ndu yo temel nayo waawi jabbade kanon handen on buri ujinaji didon wombe le mayru dum wadi semen ko yani korsa mahugol ndudo sudu kasu kenyoroba e wi laami be seriya be e wi Ibrahim Tunkara directeur de l'administration pénitentiaire onon handen do gonden do an foti temede didon waylitabe les sudu kasu kenyoroba syndicat haybobe tuudi kasu maldinon wala ngo yingo holliti no ndu sudu kasu heeru uditirani nenaali yo sudu du kasu ko be jaati kana wonde mudin e wi be haybobe lieutenant Daouda Konaté secrétaire général section syndicale haybobe tuudi kasu le Mali wonko sefi kedo demmo
nous ne pouvons
mi pawata fiwide o wattu woyde ndenagu hono oɗon nokku gudurɗo Bamako kiloji capanɗe jeɗɗi tati udite dagoɗɗe kabtiɓe ngala tunno poste wala tun yalla ima daraji mbawa waɗede kala wattu mo motoreji ma dun kippali gaɗama fewde e nokku o min taki dun wiide nokku o tilaka fi gollede ndenno yimɓele hana fi naldere toon tafu wona gonɓe kaso wona golloɓe ndenno abbanan min jaɓata yimɓele fedde amen fodde nder oɗon nokku gudɗuɗo
daraniɓe sare noon penni ɗeɗo kayfoje e wi mabɓe dabareji huɓɓamama fa oɗo nokku laato nokku laatiɗo nde tabade du e sareyaji hakke tomonte adadu hay boɓe ndu suudu kasu fa ndena naɓama keñoro ba e wi hoorejo daraniɗo banggal dabareji cuuɗi kasu e micintinde on suudu kasu ley on région kulukoro du terroriste en kippikena ɗum itan 2016 nde kasunkoɓe hewɓe dogi fa hande hewɓe ka jiitaka e ley nanɗe cakitane
ɓe kolliti wide ko yahata dewle temedere kañi en kaɓɓa leydede nokku noddirteɗo garanti bugu iɗum ley commune joyoɓo ɗo Bamako ɗo wattu joni o duuɓi mabɓe an ɓar ama duuɓi noga e joyi fa yettuyo duuɓi capanɗe jeegomɓe mbi koni fanamaɓe faɓe ƴew to yalonoɓe kani ɓoytirde kam mo saɗɗaji hono yangueji ɗi goori le leydi ndi fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Diko
joni woni aranda ko hewɓe kaɓɓata dewle mumen yeeso saraɓe fawarde e laamiɓe e daraniɓe finatawa ɗum ɗo wonde noon kanko massitan touré gollo mairie garantigue bugu noon o holliti kurtunguji goɗɗi ɗo anadanta le ñalaɗe garoje ɗe keɗɗena ko o haali
miɗe andi mali ɗo yimɓe fa hewi fo won toon ɓe anda hoɗi ha laatade darde hoɗi won ɗereji leydi koɓe kawn tawre ana moƴƴile leydi yimɓe leydi fu tawre ɗereji ko hollata darde mule sharia yimɓe won toon ɓe gala bawɗe sanni mi landini ɗi kurtunoji e ndew lewru mbiyeteni mois de solidarité ɓela yimɓe fa hewi fo ana heeɓa hurtinde keeɓa ɗereji mabɓe leydi e extrait maraji ngaji mabɓe
ɓamroɓeɓe seyo ana yiiye e yesso ɓamroɓeɓe e wi mabɓe noon nde tongana ɗa faaboɓe lennanade battane sukaɓe mabɓe ɓe dardi yogaɓe ɓamroɓe du ɓama ɓe gala tinno ɓama ɗi talki keɗɗana koɓe ceefi
vraiment weltike min ka sanni mi hurtini ko ɓooyi wari nangude ɗerewol maraji am hande miɗe nodda miraɓe an e moniraɓe an fo warde hurtinde min ka mi weltike sanni mi hurtike joni ana heeɓa duuɓi noga e tati abada mi heeɓa hen huncode hoore hande ka miɗa wawi huncude hooram wiya weltike sanni
hollitinde on e ley oɗo golle noon ɓamreɓe hewɓe ciñini ɓamde rewɓe woɓɓe e wi daraniɓe ɗon an foti temede jeɗɗon suka du keɓoɓe talki jibinande
hollitinde wiide wattu joni o ɗum wonon kabbaru ɓornaki wori le leydi meɗen ndi fof fota kamɓe sukaɓe rewɓe ko ɓuuri hewde e mabɓe fof tan kaddule ɗe curataɗo en ɓornoto sa landi kiɓɓe mbiyan ɗum woodi e sanga andanɓe hono kabbaru fina tawa le leydi meɗen ndi kollitir saraɓe sukaɓe jatino ko kana jaɓude oɗo golle fa keɓen famtade fa nden keɗɗen Ousmane Diko
e wi surbaɓe yogaɓe ka ɓornaki yo cuɓaki noon satu aɗa hani ɓornade ko woni e sanga keɗɗana koɓe ceefi
miɗo ɓorno si ɓornaki pantalon aji ɓurmi yidde ɗum woni e sanga mbiɗa yiɗi pantalon aji kañi e robuji de
ko saabi se ko ñoyete hannden ko hawarta e amana suturaji honono finatawa wirini landugol muɗum sendi hakkillaji honjotoɓe e wi yogaɓe wodugol teleŋaji yogaji ana laati sababu muɗum fa ana waddana surbaɓe rewɓe yogaɓe yanede keɗoɗen
gonga ni mi wawa wiide ɗum hunde lobbere cidala mawɗo a yahan e galleji yogaji a tawan abbiraɓe inniraɓe sukaɓe fo ana jooɗe ana ƴeewa feytongaji ɗum ana wawi hokkude hakkille sukaɓe worɓe samaje dow sukaɓe rewɓe
no neɗɗo ɓornoto ka ana hani hollitidde tagu maysa no birda ni e wi daraniɓe finatawa gaɗi noddago noon fewde saraɓe fawarde e jangguinoɓe tinno miijo yalla ɓorna ki debbo ana laato jaji hamma sango o daraniɗo finatawa wonko sefi keɗoɗen mo
e hakkille an ɓornagol kaddila sukaɓe rewɓe hande wona fa suuro wona huncande hoore finatawaji amin tiɗalla o wona tiɗalla ɓornagol kaddile mo ɓuuri ɗum fu mawde tiɗalla o finatawaji kina abbiraɓe walla inniraɓe huncande hoore sukaɓe rewɓe yalla ɓe keeɓa suuɗude hunde ko hana hollede sella hooreɓe école o ana hani rubude sukaɓe rewɓe ɓontoɓe kaddilaji ko suurataɓe
fadde nden noon jangguinirɗe yogaji ka mbaji mbini ɓornaki gooti fa warde ene ñorete fuu e wi hooreɓe ɗeɗo jangguinirɗe noon yimaɗe muɗum yo wadde fa janggoɓe gartana hakkille ɓornade ko hanti
studio tamani yo faabal laamu leyɗe suéde danemark suisse e fedde leyɗe europe
sikirabe en jahno wotto jono le region gaaji meden di en puddirado gawo do le nokkono dirtedo garba me idum ley ko min nokkono dirtedo bamba le cercle bourem region gawo e kolitiwi di himbe jo en kabode ko barta chapantato kanyen nati le lumo wongo tongo e darta laami do kube gonde tonde himbe le tato be gonno dartute le majjun wiambe ciumitor suude ekol wondude e mahede neddo got dartudo fannoto to arbe malidu buti yite feude mudu ka wattu jono balde mudu ana yeso en gardo do menaka do fedde ONG neddo dirte ak tedde wattu jono wiama nanere wadama feude e mabbe le jamma hecci hanken nokku mabbe to be gonto jati gardinya ngabe tato kanyen nanga so kabato kala kaki mabbe fu kanyen na bato no hodi tawe do ordinateur ngay do arli do odo ONG e do le odo nokku indi tan 2012 en garanti mi re do dire do cangal ko bonanda di ngadi fewde mabbe dum wonon ndiyam meje kammo ko tampini be ton sanne nyaloma hando be kollitire be kaja lawo kanye faabo to be leddi tinno faabo be yalla be mo entina cuudi cande le odo nokku mi cita de 2018 kanye 2019 fu kasaraji kammo yottigi le odo nokku se grab do katel betande do kabaruji meje de mi juuti on sanne hedade hiddo jame ka fande kedde hedade honno andirdo no do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam
Sido Tamani.